cause I think of you. Bado nazita wala isia zangu giza litanda po mihoi. Nagua isomnia silalikatu. Sitajifanya kwamba sijaathirika, umuzo kuachana kweli umeniteza. Najifanya jasiri la moyo na wewe seka. Siamini kwamba mapenzi nateketeza. Sikukusudia yale niyayasema, wala sikumaanisha. Usemo kweli bado nakupenda.
Do for you baby, oh my lichan wanna kupenda daily. Love all day, then I twahenda na pacha. No mana selewi ulienda wapi. I am maisha bila we mtihani. Love oh I'll find you my love. Yeah, bikonya kolo kolo. Kote mucho yo chunya dongo dongo. Akuyo kariti etie yago. Reti bire sanya mwalo. Ngolo, ngolo, andiko begi molo, molo. Kwebergi yo chikiti ya nyakalolo. Amanyi pilo kinyi nyakamidhi ambo yeah. Nina wifu wifu unavo ni changanya. Medu medula, mtu mzima na shanga. Umenishika mateka my love.
Bado nakupenda.